tusana twebaze Katonda otuyisa mu mwaka omukadde naguno mujja tusaba gube gwa mirembe wadde wabadde w'ebiremye ffe kasita tuli balamu wadde tofunye sente wakyaliwo essuubi ne sente zifunwa balamu gwe nyinkira saba bigaba abeesiga mukama munange tebakoowa kyekireesa omwana azaaliddwa ajja tutikkula ebiremye gwe gamba bugambi yesu nti omwaka guno nze wama yesu kyenkusaba omwaka guno wabeerewo enjawulo ebibadde ebiganyi mbeere nga mbiwangula byalimu abajjajjange nze nsaba mbikole ebyo ebibadde binnemesa mbisazaamu mu linnya lya yesu nze bwe ntunula gye nvudde siyinza buteebaza katonda wadde wabaddewo ebiremye naye era bingi ebiwanguddwa nze yali asiwunsi nga nkira nevuula bate bwe nyirira lwakuba bamu temusiima katonda by'aba abakoledde kyonyuma ekyo kyoyita ekitono eriyo bangi abakyetaaga eyakuwa ebitono byonyuma n'ebinene musabe yanabikuwa mugambe bugambi ku luno nti omwaka guno nze wama yesu kyenkusaba omwaka guno wabeerewo enjawulo ebibadde ebiganyi mbeere nga mbiwangula byalimu abajjajjange nze nsaba mbikole ebyo ebibadde binnemesa mbisazaamu mu linnya lya yesu bwe luba lugendo luwangudde onootera okutuuka tokooye tunulako emabega gy'obudde olabe ne wootuuse eyali alyanga ekibu ekimu osuula n'amawulu weesiimye okumazeeko omwaka ng'okyasobola okupangisa omuzigo naye eriyo aba abalemeddwa nga n'ekibuga byagaanyi balala bagumaliddeko okubitanda mulago lwaki tomwebaza ng'okyali mulamu mugambe bugambe ku guno tomwaka guno oyagala kuzimba ku nnyumba yalemera ku musingi omwaka oguwedde gwe gamba bugambi yesu tomwaka guno onoonyeza omwana omwana kyakubuza gwe gamba bugambi abagaba tomwaka guno endwadde kulemeddeko eremye n'abasawo gwe gamba bugambi omuwonya tomwaka guno oyagala kugendako bweru visa zikyaganye gwe gamba bugambi yesu tomwaka guno oyagala kunyola ku mmotoka okwoyo okutambuza ebigere yesu mugambe tomwaka guno nze wama yesu kyenkusaba omwaka guno wabeerewo enjawulo ebibadde ebiganyi mbeere nga mbiwangula byalimu abajjajjange nze nsaba mbikole ebyo ebibadde binnemesa mbisazaamu mu linnya lya yesu.